dropping D's, yeah. Okay. My lady, every time I look you in your eyes, I see my future, walai. You make it to me, focus your time, walai. My lady, every time I look you in your eyes, yeah, you are so amazing. Acha nikupongeze. Marianana, tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana. Niliwaacha kina Diana for you, oh. Marianana, tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana. Niliwaacha kina Diana. So, oh, take me slow, slow. La 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 la. Take me slow, slow. La 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 la. Nobody gonna be like ya. Ata na Tony tu mini kilala. Oh, unanidia my lover. Unanikosha mbigwa koni kilaza. Nobody gonna be like ya. Marianana, tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana. Niliwaacha kina Diana for you, oh. Marianana, tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana. Niliwaacha kina Diana. So, oh, take it slow, slow. La 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 la. Thank you.